I'm wishing that you will have a great week.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 10ka bisha May sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah qarax xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsanaa ciidamada booliska.
Fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa, islamarkaana qayb ka ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa. Iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha, ayuu ku yimid qofkan nafti halligaha ah oo qarxiyay naftiisa, halligay naftiisa iyo nafta dad kale, waxba ka galabsanin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashadii dhowaan ka qabsoontay dalka UK oo saameyn dhinaca siyaasadda ah ku yeelanaysa dalkaasi. Muslimiinta caalamka ee sanadkan ayaa mar kale ciidaya iyadoo uu jiro xanuunka COVID-19, waddamo badanna weli ay xayiraadi saaran tahay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday saldhigga booliska ee degmada Waaberi. Qaraxan oo aada u xoognaa ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Ilo dhinaca amniga ah ayaa u sheegay V O Eda in weerarkan ay ku dhinteen 6 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska, qofna uu yahay shacab. Wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhinteen taliyihii booliska ee degmada Waaberi iyo weliba taliyihii ku-xigeenkii qaybta booliska ee Weliyo Cadde. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyay qof watay jaakad laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. Saraakiisha dowladda ayaa waxa ay ku eedeeyeen Al-Shabaab in iyadu ay ka dambeysay weerarkaas. Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in 120 askari oo kasoo jeeda Itoobiya kana mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan ay isku dhiibeen hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. Ciidamada ayaa qayb ka ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee muddo xiroodkoodii dhammaystay loona celin lahaa dalkooda. Waqtiga uu xilkoodu dhammaanayay ee ciidamadan ayaa la sheegay inuu yahay 13 bisha Diseembar ee sanadkan. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in askartan la geyn doono meel lagu sugi karo ammaankooga iyo weliba nabadqabkooga. Ma cadda ilaa iyo hadda in dhammaan askartan isdhiibtay ay kasoo jeedaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo ay dowladda Itoobiya dagaal ku qaaday.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Sidii aad dhegeystayaal wararka ku maqlayseen, qarax uu geystay qof isku soo xidhay waxyaabaha qarxa ayaa xalay ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Qaraxa waxaa lagu dilay saraakiil uu ka mid ahaa taliyihii saldhigga Allaahu naxariistay Gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane. Waxaa sidoo kale waxyeelo kasoo gaartay askar iyo dad rayid ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A Cabdulcaziis Barro.
Sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodishe, 6 qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ku geeriyooday 6 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah caasimada Soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga. Waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane iyo sidoo kale gaashaanle Cabdibaasid Maxamed Cagay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid ah isbitaalada caasimadda oo hadda lagu baxnaaninayo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allahu naxariisto caawa fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa, islamarkaana qayb ka ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa. Waxay ahayd 10-kii dambe ee bisha Ramadaan, iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofkan nafti halligaha ah oo qarxiyey naftiisa, halligay naftiisa iyo nafta dad kalen waxba ka galabsanin. Waa 10-kii bishii dambe Ramadaan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u booga dhayo. Saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa 6 qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac ah oo iyo qofkii nafti halliga ahaa oo naftiisa qarabay. 6daas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi ex Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashana, Ilaahay naxariista janna ha siiyo. Sidaasoo kale gaasha ex Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagay oo ahaa talixigoonkii hore oo qaybta weli u cadday ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti halligaha uu la soo beegsaday. Intaasi waa inta dhimashada ah. Dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida talixigeenka qaybta booliiska weli u cadde oo isna dhaawac ah, iyo saraakiil kale oo 2-3 ah. Marka dhimashadu waa 6 qof, dhaawacuna waa 6 kale. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto.
Saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenka ay ku xiran yihiin macaamiil badan, waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada Maka al Mukarama ay tahay mid aad u saxmada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan, ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa soo dhaweynta ciidda barakeysan ee ciidal fidri, iyadoo uu dunida ka jiro xanuunka COVID-19. Waxaa suurtagal ah in dad badani ay guryahooda ku sugnaadaan. Haddaba sidee loogu diyaar garoobayaa munaasibadda ciidda barakeysan ee Soonfur? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo diyaariyey.
Dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidul fidriga oo fooda inagu soo haysa, iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka korona. Haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain.
Waxay leedahay ciidda markii hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. Sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti guryihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunanki waa la fulin karaa. Sunanka qaarna waa la fulinaa in sida loo fuliyo waayo, lama dhahayo maadaama aan masaajid la aadaynin sunanka la joojiyo maaha. Maxaa ka mid a sunankeed? Al-iqtisaalu yowmal ciid. Maxay qubeyska maalinkaasina la qubeysta wey, marka ilmaha dhan iyo dad kalen waa inay qubeystaan. Qusnul ciid sunnatun waay muakad qaar abyirib in markaas la qubeysto. Thaaniyan waxaa ka mid a sunankeeda waxaa ka mid a al-aklu qabla salaah. Maxaa yeele sunafta fiiri 30 maalmood ama 29 maalmood ayay waxay baratay in salaada fajar markii la adimo ay cunno ay cunin ay baratay. Marka inaad kusii haysid ma aha maalinta ciidda inaad tidaahid salaada tukana, markaa salaada tukud hadhow quracanaynaa waxaan quramaya. Waxaa sunno ah in la jibiyo soonkaas oo ah timir xabad afka gasho markii salaada fajar la adimo. Waa salaada fajar aad tukatidba, salaada fajar markii la tukdo cuntada macuno jirin, salaada fajar markaa tukatidba soonka jibi. Inaa cuntid timir afka waxa geli biyo waxaa heli karta geli, waa min aadaab waay. Naftana waa ku faraxaysaa saas, waxay waanaysaa inay ciiddu ciid idaa laga soo bilaaba nafta, iyadaa laga soo bilaaba nafta inta dhar loo gelinin iyadaa laga kabacdi qubeyska u imaanaya. Waxaa ka mid a takbiirta allahu akbar kabiira walxamdula kasiira. In guriga intaa joogtaan aa wadaan shardi awal waxay ahayd masaajidda markii la aadaa jidadka lagu qraya, laakiin hadda waxaan rabaa in haddii cajalaad ay heli kartiin guriga laga shido halala qaad cajalka takbiirta socoto waa wax muhiim, waa ixya shacaa'irata hawa. Hataa haddii maqlaan dadka dariska maanta takbiirtan yeeri ismacee tahay ha ogaadan calalqali inay tahay. Waxaa ka sidoo kalema atahniya in laisku tahniliyo أنت عيد إن ليس إلهه عيد سعيد عيد مبارك الناس له حياة تهنيد وعادات وي ولذلك أصحابته أسكت تهنيد يجرين
تكشدة صلاة عيد يا تير لحد أما أضرب لحد وآه دبل دقة مناسبة عيد حدبا ما دام وصلنا كان جريها لقول حتى كان يو أو أي شيء كران ضد بدن أو أن أقبل ألهين قاب كصحد أه لو تكدو صلاة عيد وحارن تعسي إنه فافا هنا يا دكتور شيخ أحمد نور أو كم ده ولماذا الصوماليات كنا سجن ذلك مريكان كا
طبعا علماء القار وحيدا وصلنا مؤكد قارنا وحيدا وواجب مركلا فيري رسولك دمر كيان حتى طائر كان يولي صوبحا دمر كيان حجابه سنين يولي كوكال حتى هسيان درك التكسو طوال عاريستان قبله أن لسو ساري جرين ليد بدنان كالو صوبحيو هكسو قيب قلان مسلمين تا إيو بدعا ذو المهم مركا قابك اللو تكن أيو waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto ee dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato ee barfuun iyo wixii cadra la marsado yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobayaa marka intaan wali faatixal aqrinin ragcada hore markii salaada la galo allahu akbar leeydahdo yaa todoba jeer la oranaya allahu akbar akbar wa tirsanaysa todoba jeer كدب بعد فاتحة بالله كدب من الصورة بعد كدري إن شاء الله سيدة سنة ذيه طورنا الصبح اسمات تدمنا هلطاء إن لقوا أقرية سورة الغاشية أما الصورة ألا صورة دي إلهي كوافجيو أياد كدريسة أو تقان رقعات دي لبعد مركي انتي لسجود الله صوكعو ود الله أكبر سوء استيكتب هذا بالله الله أكبر شنجر شنجر بالدهية كدب بعد هذا فاتحة بالله كدب صورة تقانو كدري كدبنا صلاة دي سلاسة كردامان والبرك عدود وهل التحيال لات كردامان يسا صلاة مركة لغبوحو خطبة ايه جرتي عيدة وحي خلاف سنتا جمعة جمعة وحاه الرئيس خطبة صلاة نويدا بيسا لكن عيدة وحاه الرئيس صلاة كدبنا خطبة ايه لو استاقع خطبة واجب معها waxaan laga garanaya rasuulku inuu sallallahu alayhi wasallam qofkii rabaay hadhagaysto qofkii rabaana hayska tago sidaas daraadeed inay la isbaraarujiyo oo madama dadku deeyay wacdi badan iyo carabi toona u wada sahlanayn luqadda aqaan in la isku baraarujiyo hal aayad iyo hal xadiis la isku baraarujiyo ayaa haboon insha Allah ta'ala
mahadsanid Hussein Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinay halkad ka dhageysanaysan waa VOA Washington
dalka Kenya ayaa khafiifiyay xayiraadahay xagga socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogay xanuunka COVID-19 awgii inkastoo ay dawladdu dabcisay xayiraadahay xagga duulimaadyada haddana shirkadaha duulimaadyada iyo xafiisyada tigidhada laga goosto ayaa sheegay in xayiraadii ay dawladdu hore u soo rogtay ay saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeelatay sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Warreere
todobaadka waxaa dib loo furay xanibaadii waqtiyada kooban ee habeenkii fiidkii hore la xaroon jiray iyadoo COVID-19 kana la sheegay in uu khatar weyn ku ahaa wadanka Kenya iyadoo madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu sheegay sababaha ta loo furay shanta deegaan ee Nairobi ay ku jirto iyo iskuulaadka oo furbay ay tahay in dadka loo fududeeyo shaqooyinka masaajidda iyo goobaha cibaadada u xiraa in 3 bilood ilaa bishii March ayaa haatan dib loo furay iyadoo Ramadaankeena uu gaba-gabo yahay shirkadaha dhinaca duulimaadyada ka shaqeeya ayuu saameyn gaar ah ku yeeshay xayiraada COVID-19 ee la soo rogay dhowr goor sanadka gudahiisa Cabdi Maxamuud oo ugaaska loo yaqaano oo madax ka ah hay'adda dalmar tourist ee dhinaca safarka iyo gaadiidka qaabilsan ayaa VOA-da uga warabay xanibaadan haatan la hakiyay saameyn inteel leeg ayuu ku yeeranaysa dadka dibadaha u safri jiray ama dalka soo galaya
ahadiyad baad u mahadsan tahay Agustin Ciise Warreere ee walaale waxa saameyn weyn ku yeeshay isku socodkii safaradii cudurka COVID-19 ka maadaama la saaray 5 gobol oo wadanka kamid ay isku gudbi karin in laga yacna aysan meel kale u gudbi karin madaxweynuhu ku dhawaaqay waxaad moodaa waa soo dhaweynayna markii hore laakiin wali dadku way niyad xun yihiin isku socod badan ma jiro tii diyaaradaha iyadu hadda oltii international ka ma xirnayn laakiin waxaa naga xirnaa UK baa naga xirnayd Mareykanka xirnaa wadamo badan baa xirnaa oo Australia ka mid tahay. Isku socodkii aad buu yaraaday, safarradii dadka wadanka imaan lahaa way istaageen, dalxiiska wuu baaba'ay, marka dhaqaalihii dhulku galay, marka dadkii xafiisyada u furnaa xafiisyadoodii way iska xiran yihiin, qof ma taqaana shaqaalihii inta badan way fasaxeen, marka dhibaato aad iyo aad u ba'an ayuu la yimid xanuunkan mataqaanaa bandemiga COVID-19-ka, waana arrin mataqaanaa adduunka o dhan saameynaysa. Markaad si u fiiriso, wax hadda Kenya gaar ah maaha, laakiin waxaan rajeynaynaa in isbeddel badan uu dhici doono, maadaama hadda yacni lagu dhawaaqay in la furo, in bal mataqaanaa cudurka sanadaha dambe soo socda inuu hoos u dhici doono, soona noqon doonaan safaradii iyo dulimaadyadii iyo isku socodkii, shaqaduna ay hagaagi doonto. Marka rajo weyn baan ka qabnaa dowladdana, waxaan leenahay yacni mar walba waxay go-aan ku qaadataa go-aan yacni laabla kaca oo ay ku xirto. Marka waxaan leenahay isku socodka hala sharciyaha loo soo saaro, laakiin xanibaadda iyo isku socodka yacni yaysan ku degdegin inay xirto hadda maanta oo kale. Markaad fiiriso magaaladii magaalooyin kala duwan, maqaaxiyihii waa la furay, laakiin dadkii waxa wey kastamku ka kala tegay, magacun bay u furan yihiin, wax shaqaama hayaan. Xafiisyadii la furay oo kale wax shaqaama hayaan. Marka dowladdu mar walba waxaan ku dhaleeceynaynaa inay ku degdegto in ay lockdownka saarto wadamada ay gobolladana ay kala xirto. Markasta oo lockdown lasoo kordhiyo, dhibaato ayuu ku yahay safarka, caqabad yacni joogto ah ayayna mataqaana lagala kulmaya. Qofka waxaa fiican shuruudaha in laga baaro covidka, safaraduna ay socdaan. Waxaan leenahay dhibaatadan taagan ee ah mar walba in dadkii la caburiya, waxaan dhahayaa hala joojiyo.
Aada iyo dumaasada kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxamuud oo loo yaqaano Ugaaska, oo ah madaxa shirkadda Dalmar Tourist ee dhinaca socdaalada. Yasiiso Wardheere, VOA Nairobi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa axaddii shalayto kulan aan caadi ahayn ugu baaqay inay iskugu yimaadaan madaxda gobollada ay ka koobantahay boqortooyada Ingiriisku, kadib markii xisbiyada mandaqada Scotland ee u ololeeya goonaysitaagoodu ay ku guuleysteen aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Hogaamiyaha xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo SNP, Nicola Sturgeon, ayaa sheegtay in natiijada doorashada ay muujinayso in afti labaad laga qaado ummadda reer Scotland ay tahay mid lama huraana. Siyaasiyiinta London ku sugana haddii ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan dimuqraadiyadda Scotland ay dagaal la geli doonaan. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Boqortooyada Ingiriisku waxay ka kooban tahay mandaqadaha England, Scotland, Welshka iyo waqooyiga Ireland, iyagoo saddexda mandaqadood ee dambe ay leeyihiin maamulo u gaar ah. Ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyadeeyay inay mar labaad ku guuleysato kursiga hoggaanka xisbiga SNP, laakiin u sheegay hogaamiyayaasha mandaqadaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay. Warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda. Intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad afsi laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland? Mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain.
Walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare Johnson in mar labaad wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaa Scotland si ay madax bannaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom. Ta haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka, haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho, taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan, afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo. Natiijada ka soo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedho xagga in ay madax bannaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. Markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xorowdo UK, dadweynaha 155 waxay u cideeyeen inay UK ka mid ahaadaan. Hase yeeshee, waxaa ka dambeeyay aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Yurub ama inay kaga mid noqoto, Scotland waxay u codeysay in ay Yurub ka mid ahaato. Maadaama fursadaas Scotland ay weysay, haddana gabadhan ay ku ballanqaaday inay siin doonto fursad madax banaanid ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballanqaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayada laga rabaa. Marka arrimahaasa isbedelay, mar labaad haddii fitidan la helo waxay u egtahay xagga madax banaanida.
Natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii Khamiistii, xisbiga SNP ayaa baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guuleystay 46 kursi 129 kursi ee loo tartamayey. xisbiga SNP aqlabiyadda baarlamaanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama ay xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen, waxay heleen aqlabiyadda xisbiyada u oleeya goonaysu taaga mandaqadaasi. haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? waa kan maxamed ibraahim hirari oo degan magaalada Glasgow, ahna gorfeeye arrimaha Britain.
xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 46 kursi. doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 56 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamaanka. waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna goonisitaaga aaminsan oo helay 8 kursi. wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani 2 sanadood gudahood. taas waxaa ku gacansaydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awoodda ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka 3-aad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamaanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani, taasna sharciguma ogola. oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la xadhay markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998.
Mrs. Sturgeon oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay inay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaaro xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan, taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707-dii aftidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax bannaan Britain. inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014-kii dadkii codeeyey in ay door bidin inay weli kusii jiraan boqortooyada. 54% ayaana u codeeyey gooni isu taaga xilligaasi. tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aad isugu dhowaayeen. aftidaasi waxaa ka daba timi go-aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo 206% dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi. waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay Edinburgh qayb ka sii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay Britain ka hawleeshay midowga Yurub. madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowlad ka madax bannaan Britain, gacmo furana ay ku soo dhoweeyaan si ay ugu karbaashaan go-aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. waqtiga ayaana sheegi doonaa. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
warbaahinta gaarka loo leeyahay ee dalka Shiinaha ayaa ugu baaqday dowladda Shiinaha in ay macluumaadyada xasaasiga ah ay la wadaagaan shacabka ka hor intaan laga faa'iidaysan buunbuunintooda sida gantaalkii maalmahan caalamka qabsaday. sidoo kalena waxa ay dowladdu Shiinuhu sheegtay in ilaa iyo 10 gantaal oo kale ay sanadkan gudihiisa u diri doonaan hawada sare si ay u dhammaystiraan saldhigooda hawada. wariyaha VOA Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Shiinaha sida ay sheegeen waa ay la socdeen dhaqdhaqaaqa gantaalkooda oo ay hawada sare u direen, laakiin waxa ay ka gaabiyeen inay dadka la wadaagaan xaaladdiisa. taas ayaana sababtay in jahwareer uu geliyo caalamka oo dhan oo ay dhegta u taagaan halka uu kusoo dhici doono. laakiin dowladda Shiinaha ayaa nusu saac ka hor inta uusan soo dhicin ku daabacay boggooda iyagoo sheegay halka uu ku wajahan yahay. waa kan Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardada wax ka barta Shiinaha oo ii sharxaya.
Ibraahimow, sida ay daabacday hay'adda cirbixiyaanada China ee magacda loo yaqaano China Manned Space Agency oo loo soo gaabiyo CMSA 30 daqiiqo ka hor intaan aanu dhulka soo gaarin waxa ay ku soo daabaceen website-kooda subaxnimadii Axadda in gantaalkii adduunka dhan uu wada sugayay oo dhegta loo taagay uu dhulka soo gaaray. Waxay sheegeen oo kale cabirka uu ku dhacay iyo beesha ay ku beegan tahay. Waxay dhaheen burburkiisii wuxuu ku dhacay dhulbaraha qaybtiisa bari cabirka 72.47 digrii. Dhinaca waqooyi 2.65 digrii oo ku beegan galbeedka Maldives dhinaca badda ah.
Dhanka kalena warbaahinta dowladda iyo midda gaarka loo leeyahay ayaa ka codsaday dowladda Shiinaha inay arrimahan oo kale ee xasaasiga ah ay bulshada la wadaagaan oo aanay ka aamusin si aan looga faa'iideysan bunbunintooda.
Runtii buuqa iyo sawaxanka uu dhaliyay gantaalkan aad iyo aad bay waxay u saameysay xaafadda hadeer afka dowladda ku hadlashaa iyo weliba mid aan afka dowladda ku hadlin Chinese-ku ay leeyihiin waxay soo qorayaan oo leeyihiin hadda laga bilaabay in dowladdu ay toos ula hadlashaa dadka caalamka oo ay u sharaxdaa haddii arrintan oo kale ay timaado oo aanay la sugin in intuu dhulka soo gaarayo gantaaladan oo kale. Sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in arrintan ay Chinese u noqotay wadamada reer galbeedka oo ay aad iyo aad u buunbuuniyeen waxaana khatar badani aanay ku jirin.
Laakiin saynisyahanada ku xeel dheer arrimaha la xiriira gantaalada hawada sare loo diro ayaa mar walba qiyaasiyay inuusan wax dhiba geysan doonin kolka uu soo laabto.
Sida ay qiyaasayeen aqoonyahanada adduunka oo dhan xagga cirka ah Chinese-ka uu kusoo dhici karo meel dadi degan yihiin ama uu khatar keeni karo waa ay yarayd. Laakiinse waxa aad iyo aad u buunbuuniyey arintan ayay leeyihiin Chinese-ku saxaafadda.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha waxa ay ka hadashay arintan waxana ay sheegtay in ay diri doonaan sanadkan 10 kale oo gantaal si loo dhameystiro saldhigga cusub ee Shiinaha uu ku yeelan doono hawada sare.
Mar la weydiiyay afhayeenka u hadla wasaaradda arrimaha dibadda China Shalaito wuxuu sheegay in aanay wax dhibaato aanay ka qabin gantaalka soo laabashadiisa ayna tahay war ay bunbuninayaan saxaafadda reer galbeedka oo aad iyo aad uga masayrsan China horumarkay gaartay. Waxaa la filayaa oo kalena in Chinese-ku ay diri doonaan sanadkan gudihiisa 10 dayax gacmeed si ay u dhameystiraan dhismaha xaruntooda cirka oo ay markaasna bilaabi doonaan inay diraan dayax gacmeed oo ay la socdaan cirbixiyeenno.
Warbaahinta Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale waxay aaminsanaayeen in jajabkiisa uu soo gaari doono dalalkooda. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka Nabi Ammaanka ee aan ugu talagalay bisha Ramadaan.
Intaasina dhigisteel waxaan ugu idil gudahaan baahintii idaacadeed oo idinka imisay laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kulanka dambe waa dhammaan baahda af Soomaaliga ee VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Say no for me, 'cause I lay out.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Sudanese authorities Sunday deported around three dozen Ethiopian peacekeepers working on the UN mission in Darfur to a refugee camp, according to the state-run news agency. Al-Fatah Ibrahim Mohammed, head of the refugee agency in North Darfur province, said the troops are among 120 Ethiopian forces from the Tigrayan ethnic group who have sought asylum in Sudan after their stay ended earlier this year. He said the troops, including 14 women, refused to return after being recalled by their home country, Ethiopia, for fear of being detained by the federal government. Five police officers are among at least six dead people killed Sunday evening in a suicide bombing in Mogadishu. According to witnesses, a police spokesman confirmed that two police commanders are among those killed. A civilian who lived next to the station also died in the explosion. Police said six other people were injured. Somali officials blamed the Al-Shabaab militant group for the attack. Israeli police faced off with Palestinian protesters in another night of clashes in East Jerusalem. The violence Sunday night came a day before Israeli nationalists had planned to parade through the old city and an annual flag-waving display meant to cement Israeli claims to the contested area. The late-night skirmishes raised the likelihood of further clashes during the annual Jerusalem Day celebrations. Israeli police gave the go-ahead to the parade Sunday despite days of unrest and soaring Israeli-Palestinian tensions at a flashpoint holy site. There's also anger in a nearby Arab neighborhood where Jewish settlers are trying to evict dozens of Palestinians from their homes. This is VOA News. The United States top infectious disease doctor says it was highly likely officials have been undercounting the number of fatalities from COVID-19 after a new report from the University of Washington estimated the death toll was nearly double. The analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation pegs the U.S. death toll at more than 900,000. The CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Wednesday put its latest official estimate at more than 575,000 deaths in the United States due to the novel coronavirus. While the world's wealthier nations have stockpiled coronavirus vaccines for their citizens, many other poorer countries are still scrambling to secure the doses. A few have yet to receive any. The World Health Organization says about a dozen countries, many of them in Africa, are still waiting to get vaccines. Those last in line on the continent, along with Chad, are Burkina Faso, Burundi, Eritrea, and Tanzania. WHO says delays and shortages are driving African countries to slip further behind the rest of the world in a rollout of COVID-19 vaccines, with the continent accounting for only 1% of the vaccines administered worldwide so far. Just before an online meeting with U.S. Vice President Kamala Harris, Mexico President Andrés Manuel López Obrador very publicly accused the U.S. government of violating Mexico's sovereignty. The issue apparently did not arise in the meeting with Harris, saying it's not on the agenda and it's not our intention to create a bad atmosphere. López Obrador said ahead of the talks, the meeting itself, the portion made public, focused on immigration, a key issue in U.S.-Mexico relationships, along with trade, border security, and the pandemic. More than 1,200 migrants in several decrepit, overcrowded fishing boats on Sunday reached a tiny island in Italy in a span of 12 hours as human traffickers exploited to calm seas and warm weather to launch multiple vessels, according to the mayor. The first of the migrants arrived at 5 a.m. at Lampedusa. Mayor told Sky News it was the biggest number of migrants to come ashore this year in a single day at an Italian port this year. He appealed to the premier to put migration on the agenda, even as the government is heavily focused on guiding Italy's economic and social recovery from the COVID-19 pandemic. There is more at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 10th, and here are some of the stories we are covering. An Ethiopian opposition leader says a report about prison conditions in Oromia region does not go far enough.
It is short of details, probably avoiding some real sensitive issues about some of the killings and some of the detentions, but it is far better than in the past.
Chad's Transitional Military Council seeks support from its Central African neighbors. The United Nations says nearly 14,000 people in Madagascar are suffering from famine. Today is World Lupus Day. We'll have a report about lupus in Kenya. And South Sudan's president dissolves parliament.
The president has dissolved the parliament to pave the way for the reconstitution of the parliament as it came in the revitalized agreement on a solution of conflict that was signed on September 12th.
And refugees advocates in Malawi are alarmed over a decision by President Lazarus Chakwera. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Ethiopian opposition leader says a report by the Ethiopian Human Rights Commission about the treatment of prisoners across the Oromia region is encouraging but does not go far enough. Merera Gudina, chair of the Oromia Federalist Congress, says Oromia is a very large region and it is possible that the commission investigators did not visit all the prisons. In a report posted on its Facebook page May 6, the commission said it believes that the conditions of prisoners detained at police stations amounted to grave violations of human rights. The commission said from November 20, 2020 to January 12, 2021, it deployed monitoring teams at 21 selected police stations where a large number of prisoners arrested following the assassination of artist Hakailu Hundessa were being detained. The commission said detainees were held in unhygienic. The Oromia Attorney General's office said it investigated the matter and denied human rights violations. Gudina hopes that the commission will cover the entire region next time to document possible abuses.
It is short of details, especially some of the critical things, but it is far better than in the past.
What do you mean it is short of details?
Short of details and probably avoiding some real sensitive issues about some of the killings and some of the detentions, but in terms of solidly also limited areas, around 21 police stations. You know, Oromia is a very big chunk of land. It is not inclusive and short of details, but in the right direction.
Are you suggesting there are more disturbing details from these detention centers than has been reported by the commission?
Yeah, exactly, yeah.
What are some of those concerns?
For example, you know, there are a lot of extrajudicial killings across Oromia. I'm not sure the report mentioned that. You know, Oromia is, you know, a very large chunk of land, and probably the so-called investigators or reporters of the Human Rights Commission is visiting a very limited area, 21 out of 50 million population. Oromia is having about 50 million population. You know, a very large chunk of land. And a lot of things happen in these areas.
So you believe that this report is the right step in the right direction?
Yeah, it's correct. We expect more, you know, more things from them. As an Ethiopian institution in the claim to be independent and neutral. Really, we want more of it, more detailed, more covering a lot of areas.
You know that the Oromia Attorney General has denied the Human Rights Commission report.
It is there for everybody to see. There's very massive human rights violations taking across the country.
What do you want to see happen because of this report? What should be done?
You know, one, follow-up, very mean, follow-up on the report. To cover more areas and also to detain some of the things that are happening across the country, not only in Oromia, across the country. We are in a very serious problem.
Merera Gudina is chair of the Oromia Federalist Congress. He was speaking with us from the Ethiopian capital, Addis Ababa. A spokesperson for South Sudan President Salva Kiir says Saturday's dissolution of parliament is in line with the peace agreement. Atain Wek Atain says the agreement that ended the 2013 civil war calls for expanding parliament from 400 members to 550 to include members from all groups who signed the peace agreement.
President has dissolved the parliament to pave the way for the reconstitution of the parliament as it came in the revitalized agreement on a solution of conflict that was signed on September 12, 2018, in order for the parliament to comprise of 550 members, drawn from all the parties that signed the agreement, starting from the SPLMIG, SPLMIO, and the SAWA, as well as the OPP. So these are the components of the parliament. We are going now to be reconstituted, and the parliament will be appointed accordingly.
Where are we in terms of possible elections in South Sudan?
As we have seen, Julius Bati, the revitalized peace agreement is behind schedule, simply because the metric that was drawn in 2018 might not have been appropriately followed because of the challenges that are facing the implementation of the revitalized peace agreement on a solution of conflict. So we are running behind, which may require the parties to sit any time to decide what they should do, whether they will be going for the election as is scheduled, or they will postpone it to 2023. Because if they are to go for 2022, the 2022 is only 7 months away from now, as I speak with you. And 7 months are not enough to conduct the census and to draw the constituencies that people will be going to contest the election. So these are the challenges that are facing the agreement. So I cannot definitely tell you about when the election will be conducted.
The last time you and I we spoke, we talked about also implementation on the unified South Sudan military.
Yes.
Where are we on that?
That's why I'm saying the challenges I see enormous. I told you last time that as we are still undergoing armed embargo, it will make it difficult for the revitalized national unity government to graduate the unified forces because they don't have guns. The training is still also ongoing. Like national security has just taken the unified national security forces to the training, which is undergoing now. It might take months or several weeks before you complete unifying the national security forces. The national army forces are also, some of them are still also under threat. And the question comes whether we will be having guns to graduate them. If they don't have guns, we will look for a new name.
Was all this delay a deliberate attempt? Or, I mean, some people may argue that this was deliberate on the part of your government, the president, just to delay the process so as to remain in power.
No. The blame actually should be directed to the international community who want us to walk, but they are actually putting their head on our legs. We cannot move because we are being tied down. This is the problem. If we are allowed to move, then why imposing the armed embargo? And the agreement stipulates that the national army has to be drawn from all the parties and must be inclusively trained in order to take over the security sector in the country. So it is like you are telling person to person to walk, and you are tying his or her feet down.
It's always very nice to talk with you, sir. Thank you very much.
Thank you so much.
Atain Wek Atain is spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. He was speaking with us in the South Sudan capital, Juba. Envoys from Chad's Transitional Military Council are seeking support from its Central African neighbors in fighting rebels who, it said, endanger a smooth transition to civilian rule. Chad's delegation told Cameroon's president that without peace, transition to civilian rule would be impossible. But Chad's opposition says the military rulers should immediately step down if they genuinely want peace. Moki Edwin Kizika reports from Yaoundé, the latest stopover for the Chadian envoys.
Abdelkerim Idriss Deby, Deputy Director of Cabinet of the Republic of Chad, held discussions for close to 2 hours with Cameroon President Paul Biya Friday. Abdelkerim is a son of Chad's late President Idriss Deby. He says Cameroon is one of the 5 Central African states Chad's Transitional Military Council asked him to visit and give an account of the situation since Deby died on April 20, 2021.
Comme vous le savez, le Tchad a vécu une tragédie, le départ prématuré du feu maréchal au front.
He says Chad has been witnessing a series of protests and deadly rebel attacks that are threatening its unity since Deby died. He says Chad's Transitional Military Council has sent him to all member states of the Central African Economic and Monetary Community to explain plans the military leaders have for a smooth transition to civilian rule. He says Chad needs the assistance of its neighbors for peace to return. When asked, Abdelkerim declined to comment on the type of assistance his country needs. He, however, said security will be threatened in the region and spill over to all Central African states should the situation in Chad remain fragile. A rebel force known as the Front for Change and Concord in Chad, or FACT, has been involved in bloody battles with Chadian troops on the Central African states' northern borders with Libya, Niger, and Sudan. Chad said several hundred troops, rebels, and civilians have been killed within a month. Chad, under Deby, was a key ally of France in the fight against jihadist groups across West Africa, including Boko Haram. These terror groups and other jihadist militants have over the years destabilized parts of Chad, Cameroon, Nigeria, and Niger. Joseph Vincent Tuda Ebode is a lecturer in international security and defense at the University of Yaoundé Soa. He said Chad's envoys are visiting Central African nations to lobby for the kind of support the former president of Chad had from his neighbors all through his 30 years rule.
Le Cameroun doit se sentir concerné au premier plan. D'abord parce que nous sommes liés dans une alliance.
He says Chad's late president Deby and Cameroon president Paul Biya signed an agreement to assist each other in maintaining security in both countries and in providing support against attacks. He said Chad's Transitional Military Council wants to maintain the agreement signed between Cameroon and Chad. He says the terms of the agreement between the countries are clear. An attack on Chad is synonymous with an attack on Cameroon and vice versa. Marcel Success is a Chadian opposition leader of the Transformers movement. He says although there are serious threats to stability, civilians do not want Chad's constitution violated. He says the Transitional Military Council is not showing signs of wanting to hand over to a civilian rule. He spoke via telephone from Chad.
Il parle de 18 mois renouvelable. Si on crée encore une situation de sécurité, on va dire ah mais on voulait.
Massa says the charter presented to Chadians by the Transitional Military Council states that the military rulers can renew their mandate of 18 months if insecurity persists. He says a national dialogue should be convened and a civilian designated to lead the transitional period while the military carries out its duty of maintaining peace. Massa said any civilian chosen to lead the transition should not be a candidate at the presidential election. He said Cameroon, Gabon, Central African Republic, Equatorial Guinea and Congo-Brazzaville should help bring peace by advising Chad's military to hand power to civilians. Currently, Chad's Transitional Military Council is headed by Idriss Deby's 37-year-old son, Mohamed Idriss Deby. Mohamed was named interim head of state by the council after his father, who spent more than 3 decades in power and was one of Africa's longest-serving leaders, was killed fighting rebels at the age of 68. Mohamed promised to hold elections within 18 months, but the opposition and rebels dismissed the takeover as a coup and said the military must relinquish power to a civilian-led government. Thousands were on the streets to protest military rule. The demonstrators said they do not support what they called a Deby monarchy. The rebel group FACT has vowed to depose the Transitional Military Council should it fail to hand over power to civilian rule. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 10th. The United Nations says nearly 14,000 people in Madagascar are suffering from famine, while more than 1 million others are facing acute hunger and forced to resort to extreme measures to keep from starving. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
More than 1.1 million people in southern Madagascar are unable to feed themselves because the country is suffering from its most acute drought in four decades. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warns the humanitarian crisis gripping the country is deteriorating rapidly. OCHA spokesman Jens Lajerke says conditions in the Amoasari Atsimo district are particularly serious. About 75% of the population is facing severe hunger, and nearly 14,000 people, he says, are catastrophically food insecure.
We have, during this crisis, for the first time, identified 14,000 people who are in famine condition. Now, children are, of course, especially vulnerable. There are extreme malnutrition, and as we have heard from others, there is no doubt that the level that this has reached now is costing lives among children and others.
Aid agencies say the number of children admitted for treatment for life-threatening severe acute malnutrition in the first quarter of this year was four times the five-year average. That condition causes wasting, stunting, and can lead to problems of physical and cognitive development. Lajerke says the United Nations is in desperate need of money to stave off a looming catastrophe. He says the UN is renewing an appeal for $76 million, which was launched in January. He says only 22% of the funds have been received. He says that amount falls far short of what is needed to provide life-saving support for more than 1 million people.
The amount of money that it's asking, 76 million, is not a lot of money. It frankly is not in the bigger picture. And now there is really an opportunity for donors to step up with a modest amount of money and save lives from one day to the other.
Lajerke warns, however, time is running out fast for people in Madagascar, especially for children. He says there's no time to waste. International donors must give money to support this life-saving effort, and they must give now. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Today is World Lupus Day, and the U.S. Centers for Disease Control, the CDC, says more than 5 million people have been affected by the disease worldwide. The CDC says 70% of the patients have systematic lupus, a condition that affects vital body organs such as the heart, lungs, kidneys, and the brain. As Marie Ojiambo reports from Milwaukee, USA, doctors say lupus is difficult to diagnose, which makes it a life-threatening disease.
According to the Center for Disease Control, CDC, systemic lupus is the most common type of lupus, affecting 70% of patients with lupus in Kenya. Most patients get late diagnosis since the society believes the condition is a curse, hence delayed treatment. There is no cure for lupus, but medical interventions and lifestyle changes can help control it. A Kenyan, Jemima Shikuku, was diagnosed with lupus on May 10, 2018. On the lupus day. This is after the doctor's efforts to treat her body rash, inflammation, and severe headache did not bear fruits.
There was a misdiagnosis at first. I was told to go get checked my eyesight because they thought probably it was the one which was causing the headache. Before my diagnosis with the chronic headache, I had a lot of inflammation of the joints and the skin. I also had muscle weaknesses. I've really had a lot of challenges with the lupus, like physical stress.
World Lupus Day increases awareness of lupus and helps gather support for the more than 5 million people affected by this condition worldwide. Jemima says there is need to create awareness in Kenya and other African countries.
There's really a need to create awareness in Africa, especially on lupus, because it's really misunderstood. Like when I was sick, I remember some people could come and ask me if I wrong someone. Some people can tell you you are bewitched.
Another Kenyan, Ocholo Ratego, lost his sister to lupus in 2016 after battling the condition for nearly 10 years. Multiple organ failure made his sister Winnie Ratego succumb to the condition while on treatment in India.
We were praying that at India she could get that medical attention that she deserves and things could get better for her. She was then assigned to go for a second checkup. But unfortunately, on the day of traveling, when they landed in New Delhi, she got really, really sick at the airport. From there, those 3 weeks that she spent in India doing a second checkup, the body organs were failing to function normally. On June 16th, she passed on.
Dr. Etau Ekwom, a rheumatologist from Kenyatta National Hospital in Kenya, says lupus is a very difficult disease to diagnose given its rare condition.
Lupus is a difficult diagnosis to make, and therefore the delay in diagnosis, because usually to make a certain diagnosis, one requires to have had certain symptoms over a duration of time, and that may delay the diagnosis. It's not only in Africa or Kenya where lupus diagnosis is late. It's a phenomenon recognized globally, and one usually would require a high index of suspicion in the diagnosis.
Dr. Etau says laboratory support is needed in Kenya to support the patients living with lupus.
Patients who will die from lupus usually will die because they have severe complications of lupus, complications that include kidney involvement. One of the challenges at the initial phase of this COVID-19 was the lack of availability of hydroxychloroquine. The other challenge, of course, is laboratory support.
Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the draws for the Toto Women's African Cup of Nations Morocco 2022 qualifiers scheduled for today at the CAF headquarters in Cairo, Egypt. The Toto Women's African Cup of Nations Morocco 2022 will pit the continent's finest women's football teams against each other in Morocco. The Toto Women's African is also a qualifier for the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023. Also on Monday, CAF will conduct two more draws. African qualifiers for the FIFA Under-17 Women's World Cup India 2022 and the FIFA Under-20 Women's World Cup Costa Rica 2022. Staying with CAF, reactions have continued to trail the decision of the Confederation of African Football in consultation with the world governing body FIFA to postpone the CAF qualifiers for the 2022 FIFA World Cup slated for Qatar. The first set of matches in the qualification competition were due to be played in June, but the postponement came after taking into consideration the current challenges caused by the COVID-19 pandemic. There will now be double match days in September, October and November, with the 10 group winners advancing to the final round next March. Jide Alabi is a football analyst. He tells me that there are lots of positives African national football teams can take away from the shift in dates.
It's going to be a plus for the team because that means they're going to play much more matches together, which is a very good thing for me. If it were to be the usual schedule and you don't have this kind of cramped situation, then you can talk like that. But right now, any opportunity for you to play football is good for your team.
Jide Alabi speaks further on why this decision was taken, even though the African continent is not as worse hit with COVID-19 as Europe, South America, or the United States.
In Africa, it's always very difficult, especially with the crisis all over so many parts of Africa right now. Africa has a unique problem which affects football and every other thing in Africa.
In boxing news, Senegalese-born Frenchman Souleymane Sissoko on Saturday won the WBA Super Welterweight title at the AT&T Arena in Arlington, Texas. Souleymane Sissoko had to overcome a ninth-round knockdown before sealing a split-decision win over Kieran Conway. The Frenchman took a knee after an uppercut from the Northampton fighter, but gained victory with scores of 96-93 and 95-94, while the third judge scored it 97-92 to Conway.
Together, we worked very hard for the training camp. We had a good training camp, so I'm very happy.
and you know, I can't wait to defend my belt right now.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. That's it for this Monday, May 10th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Button.